amakuru dukura masoko yacu yizewe mu mujyi wa Bukavu aruzuzanya ku ngaruka z'imvura y'imyuzuri yateshe bimwe mu bice byibasiwe n'imvura yangirije ibintu byinshi ndetse yica abantu benshi birimo karitsiye Nyamugo, Nyakaliba, Nkafu, Ntenderi ndetse na Chikonyi. Aho ni mu burengerazuba bw'umujyi wa Bukavu muri karitsiye Nyamugo muri Avenue Industrielle amazi y'imvura yarengeye zimwe mu modokari ahandi naho yasenya amazu mu gihe ahandi naho hari imiryango yarengeyeho n'ibyondo. Muri karitsiye Nkavu haranyuzuri yazanaga imirambo ibintu byo mu mazu ibivanye ku mazu yubatse ku misozi kabijugunya kuri Place de l'Independance. Aha ni ahantu hakunzwe gukorerwa amanama ndetse n'iminsi mikuru. Iranze Bienvenu ni umuturage utuye mu mujyi wa Bukavu muri komine ya Kadutu yibasiwe n'imvura.
Aha ngaha i Bukavu habaye imvura nyinshi yangiriza ibintu byinshi, amazu arabomoka, bantu bagwa mu mazu. Ubu nyine amakuru mfite nuko muri komine Dibanda hantu hitwa Mukukwe hariho famiye ya inzu yaguyeho haguyemo abantu batatu. Ahandi ni muri komine ya Kadutu ahantu bita Nyaruzinya haguye mu nzu umupapa n'umumama, umugore yaranakuriwe nawe abo ngabo bitaza Imana.
Kulondwa Mushagarusa wo muri karitsiye Nkavu yemeza yuko hari umuryango w'abaturanye be bishwe n'imyuzuri.
Imvura zo yahariwe hafi kandi ijoro mpaka ubu nyine yaricare kwego ariko noneho inyine abumfurega umwe ngo bazita ngo kawa bawuze amazi yose nyine ukawubuzira nyine amazi kanyine inzu yari igiye nk'inyine ibana niyo mufurege noneho mufurege nyine ukawuzira umare kuwuzira ukajyana inzu inzu ikagenda hamwe na famiye yose nyine iryamye nijoro bakabijyana byose.
Ku bwa Hippoclate Murume umuyobozi wa sosiyete sivile muri komine ya Kadutu avugana n'ijwi rya Amerika ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu yasobanuye yuko abantu bamaze kumenyekana ko bishwe n'imvura kuri ubu barenga 20. Uyu muyobozi avuga yuko muri Nyamugo hapfuye abantu 11, muri karitsiye Nyakaliba 5 ndetse no muri karitsiye Nkavu hapfuye abantu 2.
Watu wengi wamefariki na hiyo kushuka udongo.
Abantu benshi bishwe n'inkangu 20 nabo muri komine yacu ya Kadutu bagira n'umwe muri banda ni 3, ababuze ni 6, abandi nabo dukomeje gushakisha. Muri ibi bihe by'imvura umujyi wa Bukavu ukunze kwibasirwa n'inkangu bitewe n'uko hari abantu bubaka ahadakwiriye, abandi nabo bakajugunya imyanda irimo amacupa n'amasashe mu ibarabara bityo bigatuma amazi aburaho anyura bitewe n'uko nta mifurege. Gasore Felix ni umuturage utuye muri Bukavu.
Gusenya amazu Bukavu imyubakire yaho ja mujyambere Bukavu yubatse mu gisozi kenshi duhanamye ugasanga ari rwiguye ugasanga n'ubutaka bwaho ntibufashe cyane bugatuma gusenyuka abantu bagapfa abandi abantu benshi bavuye mu biturage baza bavuye kubera umutekano muke ugasanga aho bagiye bubaka ni ahantu kabisa hataremerewe kubaka ariko nyine kubera ko nta kundi baba bavuye iwabo ugasanga bubaka ahantu hatari hazima iyo ni impamvu igera kabiri isa n'aho abaturage barenze uyu muhanda kabisa.
Abahitanywe n'imyuzuri bazanywe mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru bya Bukavu mu gihe umuhanda nawo wari wafunzwe kubera imyuzuri abashinzwe amabarabara bawufunguye. Vedasengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.